DJ Beast, I got you. J Flex, yeah. Tiger Poo, I see you. Yo, Zek Diz, where you at?
Fire, that
Mascara, ooh.
I was young. Sunga linga ni zai da lepo ya kujala. I was young. Sunga linga ni zai da lepo ya kujala. Apanomba. Dali chinja. Apanomba. Dali tula. Apanomba. Dali chinja. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo.
Lebo, lebo,
lebo. Lebo,
lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo.
Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, Lali Dula, Apanomba, Lali Tinda, Lebo, 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 Lebo.
Mpita dance wa mbigi, zanga zilira na kumoza mbigi. Paja pa festi, benzo kuseka, kutini flow emande ni kucheka. Mamene pano ni shita chani fanika kupunzi sandine kocha. Dine the best ama ni lesa, sini maseka ni mawakwesa. XYZ ni mumapenzi, gabatia katichira nyenyezi. Benetilili paribia ulesi, THD ya para JFX. Kuli mulungu chikamba chepengzi, walikuti kasarateka. Ni malevosi ya mkarateka, benena fika nkafuna ni meka. Nika flow wa kuchoka kiasti, nili kufesti, muli kulasti. Nili paribonze kaleza, unga pushinge susa ni pesa ngaba.
Sunga linga ni zaiga lepo ya kujala. I was young. Sunga linga ni zaiga lepo ya kujala. Apanomba. Lali chinja. Apanomba. Lali tula. Apanomba. Lali chinja. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo.
Usaka mapiso kava zivise tiri kondise. Olo ya kosa puanti biti sitinga mise. Wakani wona mafila mpepo. Maona ya chinja malevo. From chibati ya pakali vingi. Siichi cheka fikali vingi. Teflex wapana na babuze. Tili moto sitinga lunze. Tunafunze ndine mfasa. Batizeru sikalikaza. Pineze mwana mwze luseka. Zia pa manje seka. Leka nipaye bankare tu. Ona fesi ikariku. Dine wanji take a poo. Killing the niggas and making the cool. Apata chinja fela kalevo. Chimeko batika kelo. Mwanje tiriko wethi. Kutiwona njisema heavy. Apa manje fesi ya pita. Neza kumfesa peli tafika.
I was young. Sunga linga ni zaiga lepo ya kujala. I was young. Sunga linga ni zaiga lepo ya kujala. Apanomba. Lali chinja. Apanomba. Lali dula. Apanomba. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo. Lebo, lebo, lebo.
Exclusive from
Afro 5. It's a THDXYZ Chipata collaboration. VG's the sauce boss, I got you. Managers, Mr. Luigo, I see ya. Barobi. TX guys on this one. With THD, ladies and gentlemen. Sonata K-Wen Music Production. Let's go.
The best on the beat.
The high definition.